Ipheli minyaka ndikulendela. Umelelo yami ngithole. Ipheli minyaka ndikulendela. Umelelo yami ngithole. Umelelo yami ngithole. Umelelo yami ngithole. Umelelo yami ngithole. Hey, umelelo yami ngithole. Bonesikhingeni kumule sakudala. Tembo cosa kumbula ngathi sifuna ukucula sifane nawe bakamisikhathi nsiba msibuyeba ngathi sifuna ukucula sifane nawe bakamisikhathi nsiba msibuyeba dala ngihla nyoka ngifuna impumelelo bantu bayangetha bayangizona ziphele iminyaka ndikulendlela Sepele minyaka ndikulendlela Umelelo yami ngithole Umelelo yami ngithole Umelelo yami ngithole Umelelo yami ngithole Hey Umelelo yami ngithole Tembalulale ngiyathanisa Kuqaphansi mfethu mfethu mthalo uphumelele Umelelo banye bayakhetha bayakuzona Dalu sithu nyoka mfethu ufuna impumelelo banye bayakhetha bayakuzona Kule mpilo kunzima Kuqa phansi mfethu ucela umdala uphumelele Ziphele iminyaka ndikulendlela Umelelo yami ngithole Ziphele iminyaka ndikulendlela Umelelo yami ngithole Umelelo yami ngithole Umelelo yami ngithole Hey Umelelo yami ngithole